Tell me why you follow. Oh no, no.
Set my daughter.
Make sure I see it.
Bella, Sela. Wala Sabo.
Nani kufe lo mutima wani na fiance wale kabila. Bengi ba wole puro mutima na chete kere ni wakabila. Yeah, yeah, yeah. Elo nani kufe la fiance wale fire. Kadabwa wenzo kasha na ma big buyer. Kusa siba wenzeli kama mbala. Uzote ya kalabina mutima wanga. Shwewe
Jennifer, Jennifer. Kini mwze nizo shita Jennifer, Jennifer. Jennifer, Jennifer. Una viwa shita yiwe Jennifer, Jennifer.
Tell you my love, but you still care for granted. Tell you my love,
Jennifer, walubako, chipangano. Jennifer, walubako, chipangano.
Iwala fwiti ni toto batoto. Waibala fendi na kuchitila. Familia yako ya zoliza na jombo. Wakaniona
feo wanichita Jennifer. Semu semu noni paya kunifaka pafupi na imfa. Ya 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 ya. Na wafosa na mubini ku WhatsApp uli unsonisha pasini. Jimmy Fualine wali chinga mami niwe. Patu lango manda when you see me. Girl I don't like the way that you treat me. Yeah, 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 yeah.
Chinga kuluma chakuta. Love siri monga fakuta. Siri monga nyumba ya rent. Tipo mwafo nida wakuka.
Shua iwe
Jennifer, Jennifer,
when you wasn't as a cheat again.
Jennifer,
walubako, chipangano.